yande sapo jeni minta chapantati ndohenda studio kalangu habaruji fulfulde kori jamone modo ni habaruji men en kala hala hono fedde leydi Niger jojjinaade gam batte wenude kulle kawtaade denda wi'etende CNSP ko lati du kon na kan wonna hawter sogeji haalu hanke wiide kay jippini laamu horejo leydi Bazoum Mohamed en pama ko dum wonan yaade yeso non ni faane ciagal hala ka be gadi hanken ka fa jama jengi noy wonno galdo nyeme firri en nyalliri bandiraba mi yeyi wosere ke ton en nana ko dum wonani yewtel men pinna hande studio kalangu yarta en tan zender nokto kalte hala ko ite garu nadu konda mbiyen birniol ko ren to galluje den enda wakati en fa war jondu konda ni hon mbiyen bakati mbi tiddi en tan zender en nana kandu konda ko lati kor janyalle mo sumana amadou janganto habaruji di enda ni fulfulde yerno kalden ni hankende endam fa jama jengi fara yande sapo e goho wonno ko sogeji murti halde wiide ke hono kayen won ko jippini laamu Mohamed Bazoum lati cubano lati holde Niger 2020 e goho dundu konda ni be biga alle e rafinde na gono beytoro yesu subaka alla fu kanyo e hawji bondo ko no de yade arzu ko kanyo e jonde bibbe adama be dum wonno ko be tuugi do mudum ko be ngadi jippinar laamu de endam yorno colonel major Amadou Abdourahmani kaldo inde mabbe endam holliri o windene ne kadi konda ni kambe be endene an kay jokka hala makko wadi ele television mawdum leydi Niger
communiqué numéro 1
andinore arandere CNSP fedde sogeji jippimbe laamu laso e jeegom lewru juillet hitan dub ujuna dit e laso e tati minen sogeji e domobe leydi kawri jippinde laamu leydi Niger handengu dalila rafike joron hakkilo fukkingo tawango de redu leydi Niger di endan e ko ardanga lobbal gon fu wala no wadi harko darata laabi lumaku leydi Niger e kawrul jawdimu miden jokkidu e laabi fu di leydi Niger deki jungo dom himbe leydi Niger e yasin pukkina hakkiloji mu en ardibe leydi Niger jippinabe be endan wala ko mema cellal mabbe andinore didabere pelle leydi mawde cingade der maral geddaba leydi Niger di endan golle mu en darnama SG ministere uji kan en ardoto hawju gollirde gomnati leydi dindu fimu no tawa der juude sogeji pelle leede yasin balliranɗe leydi Niger du miden yama to gattu kundule mu en der fi on andan andinore tataɓere keri e jipporde lanaji piroji leydi Niger mabbama nangude yande sappo jemma warde yande joy subaka himbe paddo yaha wartaji mu en der kappa kula redu leydi Niger ardido CSP deki jungu andinoje de endan jottine e jamaare leydi Niger
non ni endara halaji goddi enana mi ele kibar goddo du konna ni waddi ko fa hande horebe sogeji leydi Niger ka endu konna hande nena be ngadi hawrtere mabbe ngadi hawrtere mabbe du konna ngam batte be jeewa fi onno yarto ndar majjoni kambe tamazorube sogeji leydi be bi nena ne kay du ko wadi kenyan noge jego leru jie leydi ndido filo jippino lamgol e be tokkido majjum sabbe bi sabbe ndarena be ji ele annona ko bi be bi jeewena ni hono gam batte alabe keba be ndena gofu ginandam hono horje leydi ndi enda e hore mudum kany e koreji mudum taabe juude wakkati mudum nanan du konna fa hande du be bi gam batte alabe kisen leydi meden hono fottere e bonanda hakkunde hawjibe hono faande denagu leydi ndi endam dun saabi nden ne kaydu be bi gan jonde jandu e faande narral tabita hakkunde sogeji di endam wadi ko be bi be jarre ke do ko be waddun endam andinor worde Hollywood fa wara jonim kambe tamazor be sogeji leydi be bi e be gondu be kala yaade e faande du hono to wobbe yaajiwa gere war wi'a wara wada goddun do sabunde wadama no endam bonni nan sanne yaade e fa wara jondu kondani himbe leydi Niger kanyo fa hande leydi ndi e hore mudum non ni fa war jondu kono do fi hon ko darto jippino lamgul endam ko latidu kono ni hon kambe sogeji wabbe ni bebe kalde television mawdo mo leydi wiide ke kambe jippin lamgun subaka hande o noy wonno gallure nyemede firri dum won ko tarnan fuda ahmed bandimi yehi daroyde nan ko waddani
ngada ko nyalli no wada kenga nyaloma fa jamma so geji jippimbe laamu gun kawri dabbintinde jippino laamu jeedi dabo ko weti der gallu nyemay sonno mawdo gon fon waday farbeteeje hadde laamorde horejo leydi yehu warta gon fuwala de lawol ta major mabbama sogeji domobe laamu e loreji mawdi ko konu no wonno dari no hucciti sarusi hawjine fi qewtinaki e limol himbe dambugal television mo leydi ibe gada muraduji mabbe ba ko sogeji indirtebe garde ibe domi dambugal gal nokku no hi e place tumu himbe kawri gan kolla kono gada sogeji pimbe laamu gum kawrube ben wobbe der mabbe ko di lawol biromo PNDS taraya to foto wadiri himbe parti on no gonno burtina hala mabbe yasin gan hollugo mette berde mu en gada sogeji jippimbe laamu gum wurtini andinore darnugo kerol golleji ko parti politikiji leydi din to woddu parti mo PNDS taraya sukkabe ummatore burtibe fa daydana sogeji sembe gatti hite e loroji duddi gondi dambugal biromo PNDS taraya parti laamu jippinango gum
na wonti umumar min jettima san ele kibar o firtere gol fono kibar mo tarnafude ahmed waddani nanar fila ko darta jeppino lamgol enna waddi ko faande ni hono secrétaire mo lamu leydi amerique mbiteedo anthony blinken o haldi e horejo leydi mohammed bazoum kenyande endam do cialalol gambat allo o hollano wiide ke gouvernement leydi mabbe no wonno tokki faawar jondu kondani wallutude kullantere je daroje fi democratie kanyo faande du kondani be tokki hono faande horejo leydi mohammed bazoum endam gambat democratie leydi nigeria yeso cagal ma jondu andini wiide hon leydi amerique kankay wonanani har faande har bibbe leydi endam gambat wallutude be ballaga mabbe du o wi ya tanani faawar joni e jojjende démocratie kanyo tabintinde ko na yoltugal hakibib adama be ni faande kanko secrétaire mo laamu leydi ndi enda o wi faande dum be jarralaki wakati alla fu e do fi ko darto itto laam jabiro laamu do sembe sembe kanyo yite dundu ko faande o wi leydi mabbe no tokki gouvernement jogido démocratie e jaagoto hakibib adama be non faawar jondu kono de fi ko darto no jippino laamu ko gon en kal hal mudum dum waddi ko faawar jondu kono ni on kambe sogeji di ko be kawri be ngadi faawade jondu konnani fedde mabbe de do be cakkitake du konnani be kali be bi kambe no woni ko jippin laamu ngu enda dum waddi ko dum don du waddi ko faande minen du min tewti kibaruji goddi gam batte alle famtinaade fa woda dum waddi ni ko faande sidiki abba lati do no enda kokko kibaruji ngado wiida goldo fi denagu o yewtidi e bandi mi tarnafude ahmed do fi ko darto ko waddu enda dum o waawi wiide dum
pour deux raisons
le dalila gi didi bawi gadi himbe bi'a jippino laamu gu enden ni ko milakanu dalila arana on woni ardengal politique leedi din enden de en dari ni eden bawi wiude de jere hebaka dermu fodu fodu mawdo gom fu tawaka caka himbe politique leedi din enden ko foda jippino laamu misali ir fodu fodu tawano do caka himbe politique leedi mali laso lewru utti tan dubu juna didi e laso gada ko dum waduno ciwakiji deputa ku leedi ali di enden fodu fodu mabbe waddi fedde durwi didde lamugo enden singa fedde indirane M5
qui peut être pris en compte
e gide mada dalila o waddi ko sogeji jippini lamugo
les auteurs du coup d'état ont eux-mêmes donné les éléments qu'ils estiment être les raisons de leur action
jippimbe lamugo enden kali ko sabi kan en jippini lamugo e gide mu arande ni be bi rafika jiran hakkilo fukkingo tabango der leddi ni enden wala no so yoro gada bani ko yaadu yeso hebake der durugo enden de en dari handen orde didi pelle bombe de enden no donno gada sembe der chakantaraje misali region tilbeeri der chakantaraje takul keri leddi niger leddi mali e leddi burkina faso hedde sayi der parku on der rabbinol halani bi en der gurumare leddi niger di enden sogeji tawadi der chakantaraje de du no durwida orde de enden no tawra sador maji ko watta sogeji di enden keba jalorgal himbe cekantaraare de enden hakkiloji mu en pukku orgal sogeji du leedi fransi ko tawa der durogo enden no hani wi'e ko yaadu yeso hebanu du enden sembe mum urani enden dalila didabo mo wawi waddi jippino laamu gu enden kan woni ko laamu gu der ardagal mu waway hebude yaadu yeso der fi durwi didde jenaari e nyamul jawdi leditin enda misali labi joddinaadi lewru avril hitan dubu juna dit e laso e goom nawtoraka der durwi didde jenaari di enda der durwi didde duni fa handen orde pelle bombe gonde no kippito cakantaraje redu leditin enda himbe nangama amma dun yaray yesu durugon enda gang nyamol ciede gadanode to enden der minister nder sogeji leydi Niger filla mum waɗaka. Tumaɓe nder fi ñamol ceede ɗeɗu ƴamaka yeeyaka. Nder kogol laamorde ardiɗo leydi ndin enɗan tefude jippina laamu ngun enɗan fuɗɗa. Fa yotti jonkay sogeji leydi ndin enɗan fu jokki garde présidentiel sogeji domoji ɓaade ardiɗo leydi ndin enɗan.
Au début lancé par la garde présidentielle.
Nan faane kanko siddi ko Abba o ɓeyditi hollude wiide ke no woddi ko nanto ɗum wawi nafurde har filla jippinol ngol enɗa. Allah e sogeji laamuke leydi ndi enɗan kañum woni ko haalni tarnal Fouda Ahmed o wi gam Mali e Burkina e Niger fu hawto hono faande Mourad Gott dow majjum.
A priori le coup d'état
jippinol laamu leydi ko waɗa ɗum enɗan no wawi waddi himɓe itta gokka keɓol yaadu yesso nder fi duruydidde orɗe pelle ɓiɓɓe bomɓe. Gan sogeji ɗi ardagal leydi tawete nder juuɗe muɓɓe fi hawju politique leydi ndi enɗan golle majjum no ɗuɗanamɓe. Amma dalila rafike coran hakkille fukkingo ko tawa leydi Mali, Burkina Faso e leydi Niger no wawi waɗi ardiɓe leyɗe tatɗe enɗan kawra me muɓɓen gollida. Gande en daari ko leydi Niger tanno ko sogeru ardaki ɗum duuɓi bittiɗi ɗi enɗan. Kanjum waɗi ko hawra gollida sogeji caka leyɗe tati ɗe enɗan gaɗiraka no yiɗira. Sogeji leyɗe tati ɗen en fuu de kawri gollidi yaadu yesso nder duro gon en heɓoto. Ganden non leydi fuu walana no hawjo hoore muɗum. Ɗum waɗi ko ɓiɓɓe bomɓe enɗan nde ɓe kippiti leydi Niger sai ɓe jaha Mali na Burkina Faso ɓe cuuɗo. Naadu nde ɓe kippiti leydi Mali ɓe jaha Niger na Burkina ɓe cuuɗo.
En jotte ko yewtere men pindino ko yarto en tenda Zender fa kalen haala birniol ñiɓagol gardenugol gallure nde enɗa ɗum ndu konna wakkati jeɗe andi konnuji goduno nokkure nde birniol wonna kanani damule jeɗɗi caggal mum ndu hono towir kam waɗa métre jeena yaade sappo ɗeppiɗe ko mum ndu waɗa métre ji ko watto sappo e ɗiɗi yaade métre ji sappo e nayyi. Ɗum ɗon wonno ko fawar jondu konnani kalte haala muɗum kalno en haala majjudu kawono mbiteɗo Lamine Issaka Bara Lati kawoni hoorejo fedde joƴƴinaɗo gar renude kullantere je fina tawa e adaji ton enɗan damagara.
An woni hoorejo fedde hawjine denol kulle fina tawa leydi damagaram ɗume woni birniyol gol
le garu u birni
ko wiite birniyol ɗum ko kuwol watte gar renude hano galluje kiɗɗe ɗen misali Kano, Gumal, Kazowre, Daura, Zender du gam hokkude gallure nden sembe e renude ɗum yaade to kippitanɗe ko ƴuta yaasi non
fantimmin ko woni tarif ñibdi birniyol damagaram
illa nder duuɓi ujunere e keme jeetati e sappo noon ko may Suley Abbatani mun e Abraham singuno gallure mun ɗo enɗam nder Zindir ko inditira hannde Zender ɗum wasana alama gotol gam renude gallure makko to awi leɗɗe kobaje filtinde nokkure nde. Ɗum du waɗa kenana illa nder duuɓi ujunere e keme jeetati e capanɗe joyi e ɗiɗi wakkati no ngarki Henrite Bert nder Zender le wakkati mum du woni ngarki tanimum gam o kananke non goduɗo dabareji sanne kisiɗo ko ɓe tawa kena nder ndewgu Borno ndenne sayi to ɓe gaɗi kulle gom howude nokku on e ñiɓitade laamorde laamiɗo on wadde juulirde. Ɗum duno nder duuɓi ujunere e keme jeetati e capanɗe joyi e joyi non mana juulirde nden kam woni mana gaɗol birniyol ngol
de on mbogal birniyol gol moƴƴinte
kanno famande to birniyol ngol on jiyan ley nokkuje fuu cuuɗi kiɗɗi camɗi. Min tafi ballaga yaade to mballi roɓe amin to ɗum heɓi moƴƴintina ndemin omboɗe jeɗɗi gaɗa omboɗe jeɗɗi ñiɓitaɗe ɗen miɗen goodi anniya ñiɓitade suuduno to Henri Berte joɗino wattande suudu ndum guineji dow ballaga coopération Allemagne.
E dow ɗum an ko habaru men fulfultini hannde ɗo studio kala ngu elen jon kamoneɗe hewtina en ni fa hannde jamtunande habaruji e ɗengal fulfulde mi accida Asimana Sina wadde habaruji e hawsankore. Assalamu aleykum, mbalnete jam waade.